xirfada sawir qaadida ayaa waxa ay tahay mid casrigan haatan si weyn looga dareemayo ahamiyadeeda. Tababar hal maalin socday oo magaalada Mombasa loo qabtay ayaa waxa ujeedkiisu ahaa inay ka faa'iideystaan qaar ka mid ah dhalinyarada sawir qaadayaasha ee magaalada Mombasa. Tababarkan waa si kaashadeen qaban qaabidiisa xarunta dhaqanka iyo farsamada tiknoolojiyadda Swahili Hub iyo warbaahinta Galactic Media ayaa waxaa si rasmi u daafuray Kenneth Ambani, wasiirka dhalinyarada, cayaaraha iyo weliba sidoo kale adeegga bulshada oo isagu muddo dheer oo ku dhow 30 sano ku soo jiray saaxada sawir qaadidda iyo film samaynta. Waxaana uu sheegay inay ahmiyad gaar ah u leedahay dhalinyarada qaadashada tababarada noocan oo kale ah.
Tuko Swahili Port, kuna mikakati ambayo tumetengeza sisi na kama county na Swahili Port, ili kwamba vijana waweze ku identify zile talent zao, alafu watakuwa trained, alafu kisha waweze kupata certificate ili kwamba wapate kazi ambazo wao wenyewe wanazipenda zile kazi. Na ndio sababu tuko hapa leo, ni photography, kesho labda pengine itakuwa acting, kesho kuto labda pengine itakuwa visual arts na mambo kama yale. Itategemea tu yule kijana anapenda kufanya nini, atuelezee kuwa anapenda kufanya kitu fulani. Tutatengeza vikao ambako kutakuwa na walimu ambao watakuja kuwafunza.
Maamulaha gudi ya harunta ndakanka iyo farsamada teknolojiyada Swahili Hub Muhammad Nur ayaa waxa uu sheegay in barnaamijkan uu noqon doono mid gogol dhig u ah barnaamijyo badan oo loogu talagalay dhalinyarada wax soo saar kale ee dhinaca baraha bulshada. Kelvin Kiridi oo ahaa tababaraha barnaamijkan fulinayay ayaa waxa uu sheegay in ay xilligan ay dhalinyaradu ahmiyad gaar ah ugu fadhido in ay wax ka bartaan qaabka ugu wanaagsan sawir qaadida, isla markaana ay haatan dunida casriga ah u xubsiibanaysa dhinaca digitalka ay muhiimad gaar ah u leedahay dhalinyarada barnaamijka noocan oo kale.
Soo nikaana ni muhiim sana niweze ku share ile ujuzi nikaanao kidogo kwa wenzangu, ndo tuone venye sisi wote tunaweza saidiana in the near future, na pia vijana wajue zile opportunities zenye ziko hapa na pale for a brighter and good tomorrow. Yeah.
Na sasa hivi vile dunia inaenda digital na hiyo technology hizi zinafanya kwa nini zibadilika vipi?
So kuna opportunities mingi sana kwa digital space, photography being one of them. Na pia kwa photography yenyewe kuna opportunities mingi kama za NFTs zenye ziko, kuna you know branding and advertising opportunities ziko mingi sana.
Kasoo qayb galayshii barnaamijkan ayaa waxa ay sheegeen inay wax badan ay ka faa'iideysteen, isla markaana ay rajaynayaan in qaabka shaqadooda wax badan ay ka bedeli doonto. Maxamed Cabdi Bawtan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.